like this, man. Let's go.
Mr. Sid again.
Mr. Sid, what up? Calligraph Jones. 1, 2, 3, let's go.
Alexis on the beat.
I got a toto bala. My girl, my toto. Pastel kako fit to you, toto nanga. My girl, my toto. Kako so atakawe kunye jinsa odera. My girl, my toto. She's the girl of my dreams and she lights up my life.
My girl, my toto.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namu wananga kwa noto. Namuona kwa ndoto. Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namuwaza, namuwaza, namuona kwa ndoto. Namuona kwa ndoto.
My toto, my sherry. Umenifanya kitu misiwezi kuexplain. Tangu kwone kwa ndoto wa heri. Na mina taka jua if you feeling the same. Namu ona kwa ndoto, namu ona kwa dream. Na vemi ni mutu social na kutaka in my team. Nikona plans za kupea maisha moja supreme. Naweza kufanya royal jumi up and you king. Min metuma kwa kutoka kwa Mungu. Setani zaina jua amejana majungu. Malika safi si basi apigwe mundu. Kaki swahili apati na mpati zungu. What up mama, yeah you looking hella spicy. What's your intention really, you tryna entice me? She look at me and she like,
it's highly unlikely. You only get a pass only if you wanna wife me.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namu wananga kwa ndoto. Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namu waza, namu waza, namu wana kwa ndoto. Namu wana kwa ndoto. Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namu waza, namu waza, namu wana kwa ndoto. Namu wana kwa ndoto.
Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna make you mine.
Baby, be with me for life. Namu wana kwa ndoto.
Say that again, please, brother.
Baby, I don't wanna waste your time.
I don't wanna waste your time.
I just wanna make you mine.
I just wanna do what?
Baby, be with me for life.
1, 2, 3, let's go.
Wawili, wawili, wawili mina yetu wa wawili. Namu waza, namu waza.